Yes, I'm okay doing the pew pew. Dash boy action. Young douche, I got you.
Exclusive.
Dash boy in the pew pew.
Boom, boom, boom.
Make tea, woman, chick. Walk one, walk one. Yeah, bo. Let's go, let's go. Let's go like poo poo. Who go on a jinyanga ni samsana. What's a job, what you got it to move on? Ichi chepe, ichi fambo. Ne speaking mo ka peksi pandambo. Na pwete tepwa, pwete tepu. Chika pita pa bagai, nishimeso ni zoom. Bagai bambili, bachi konga che kumbuyo. Ichi, icho, bachi itana ti backseat. Backseat, backseat. Bachi itana ti backseat. Backseat, backseat. Yeah, yeah. Bachi itana ti backseat. Shana, tishana, tishani. Backseat, yeah. Backseat,
crash boy in the view.
Backseat,
yeah, yeah.
Backseat, just backseat.
Ukachiona chinyanga ni samu sana. Chadi kwata bigi bute ya kusera bana. Ishicheve ni wangono beba kwa na chika. Zunguruse nyashi ni mbambili baba pana. Inside kwa tuvaji itana chibelinda. Kosi china botolo shepunga ya melinda. Uyo pake uteka teka uteki. Palipose pecha pita bagai ni fenty. Mamanzo pake chione ka fenty fel. Pati kumbuyo nyashi kanyanganya ni tweki tweki. Chachideke chimpagana kwa temo tachi. Yeah, pagana kwa temo tachi. Chini mbesa mandu monga na jela vechi. Richamu ize chisichi konda na kashi. Sichiri cheka mungudu na vena mepo. Beba matumpia na kuyenda kulivi malepo. Go. Ukaona chinyanga ni samsana. Osa jabu wa chikari chimufana. Ichi cheve ni chifambo. Ne speak monga peksi pandambo. Na pwete tepwa, pwete tepu. Chika pita pa bagai ni shimeso ni zoom. Bagai bambili wachi konga che kumbuyo. Ichi, icho wachi itana ti backseat. Backseat, backseat. Bachi itana backseat. Backseat, backseat. Yeah, yeah. Bachi itana backseat. Shana, tishana, tishani. Backseat, yeah. Backseat,
yes.
Backseat,
yeah, yeah.
Backseat, doing the pew pew. If you feel na temwe na madisco, si backseat yobe na imwe na muma dizzy. Chika niwona chimagala chepa ize. Chiza fende na pafupinga na shite too kizi. Bobo ya vepu kumanya na skefu. Hai, hapa baby kudude safe. Hai, atoja ifo ya fia mkati. I need to test iwe mpaka mushi kwa ti. Small waste but ibiginya shitako. Ichi chepe mtu wanga si chinzako. Obvious iba kudye la banzako. Chitatiki isaba gai pa manako. Chiri muli pi. Fati in there, fendera pafu baby come near. Poenda pondi ya po sansia. Kuline ichichiri sensia. Ukaona chinyanga ni samsana. Osa jabu wa chikari chimufana. Ichicheve ni chifambo. Ne speak monga peksi pandambo. Na pwete tepwa, pwete tepu. Chika pita pa bagai ni shimeso ni zoom. Bagai bambili wachi konga che kumbuyo. Icho wachi itana ti backseat. Backseat, backseat. Wachi itana ti backseat. Backseat, backseat, yeah, yeah. Backseat, yeah, not backseat. Shana, tishana, tishana. Backseat, yeah. Backseat, boop, boop, boom. Hey, backseat,
yeah, yeah.
Backseat,
yeah,
yeah. Backseat.
Latonge na magelo babineko. Mama vina iwe mwande ukachayamo plafo. Hey, ona chigelo china tako. Osa chika tako ni chifulu fute umani shepunga mago. Hey, see the ways we end up bad. Chilenga na kunchito. Newe ni nkale, nijibwetete bwa. Bwetete bwi. China nyashi lipeni lizi. No wanda nalika tema kama lipasa yose nenika pempa. Made it, lato wa machika.
Hey, young douche.
Ona mpuyo iwone kachia kodini. Nili blona panafaka mashimuri kodini. Iyo bude inipanga ine mwandini. Kuitamba badi unga soko neze vambili.
Ukaona chinyanga ni samsana. Osa jabu wa chikari chimufana. Ichicheve ni chifambo. Ne speak monga peksi pandambo. Na pwete tepwa, pwete tepu. Chika pita pa bagai ni shimeso ni zoom. Bagai bambili wachi konga che kumbuyo. Icho wachi itana ti backseat. Backseat, backseat. Wachi itana ti backseat. Backseat, backseat,
yeah, yeah.
Backseat,
yeah,
not backseat.
Shana, tishana, tishani.
Backseat,
yeah.
Backseat,
yeah, yeah, yeah. Bombo klat,
yeah, yeah, yeah.
Ayo kakvo vivyo numa yovole isunganya. Chashala iwe nene kumfwana. Bine na ipuwa mwewe let's go go. Tie baby ukatambe kumbobi, yeah. Palama palama bebapa. Tole mwana atika shita kalenda pa. No time mtu waste. Ulempo sele shita.
Ukaona chinyanga ni samsana. Osa jabu wa chikari chimufana. Ichicheve ni chifambo. Ne speak monga peksi pandambo. Na pwete tepwa, pwete tepu. Chika pita pa bagai ni shimeso ni zoom. Bagai bambili wachi konga che kumbuyo. Ichi, icho wachi itana ti backseat. Backseat, backseat. Wachi itana ti backseat. Backseat, backseat. yeah. Backseat, yeah, that backseat. Shine, that shine, that shine. Backseat, yeah. Backseat, boop, boop. Backseat,
yeah, yeah.
Backseat, that backseat.
Yeah, yeah. Brush boy. Oh, my niggas, I got you. Ushinchama Joza. Feeling fly on the Friday, man. Yeah.
Freshest records, baby.
Exclusive from Hot Vibes. Yes.